ngenika isizathu sokuphila njengoba ungekho angisakwazi nokulinda ngoba manje ngibuthwalela ubunzima Kose ngicela ungiphe umoya wokulinda Ungifundise ukubonga nokuphila
Ngibona wena emapopeni Ngikulindele nasekuseni Ngicela usala kimi Sipa se kimi Ngibona wena ngipamela nseni
Fuck it, kids. I'm too many, my name, I'm a little bit older. Giza, the sun.
Matawa goti kawa spesa. Aya kawa me. Yisoma lumba ba kumbele. Aya ba umele. Aya sasano.
My. Kukulite mbala Andikwa Inclusive.